ndari dina dina na gore rere akwai rera tura na dero tere ate nyue red sun de bekur na kamiro ni moy madagitari mega rune moko deithia
mama atuko doctor wa miguu ameno masajo na wengine alafu kaleni hapa tunakuja sai
tunakuja
ngoja
mikono juu una miwani nani
weka juu
sabe wani nani
mikono juu
Kuwashika kuwafinya after kila siku tunatafutwa wametupata lewa kuna matata no one is so sabi nisa brand new chapter diyo tuko hapa we dali kumo fata kama unaweza piga makofi nasema wewe na wewe weka weka
mikono juu
you love your honey not here
weka juu you
love your honey not here
mikono juu
you love your honey not here
mikono juu
you love your honey not here
weka juu
you love your honey not here
mikono juu
Kwa titi tumefika kwa kilisa Kwa vili kama pronto alipuka
Akeno flechete ita kwa patoli rasta Wachame awe titi awe tiari kwa matata Sababu tumete kontrata titi kitwe mata Twaja kunya kuwa kunya kuwa osebe dada
You love your honey not here
Weka juu
You love your honey not here
Mikono juu
You love your honey not here
Mikono juu
You love your honey not here
Weka juu
Wanitaka wanipata chesba Kama wanitaka just put to me bomba Wataka little ah It feels my nature Hey
Yeah, yeah.